Fanya for time is of the year. Yet it would put off this year. Who come and badly get a two this year. Johnny Joy, you are permission. You are better shining, get your petal commander. For a volley, it's a mission. Catch a money, military, and a good ambition. Come on, brother, come on, brother. Come on, brother, sit to get easy. Don't want to show a table for your team. Only when you take a machine. Come on, brother, come on, brother. Come on, brother, sit to get easy. Wanaleta gansi, memsuwa juwaji, kila msikwa tanwa, kumbe sote fesia, anamjiwa diamond, kitu kwa tanokia, isho kitu sofia, bado tono naonio. Kamuwa baba, kamuwa baba, kamuwa baba zitumieriti, kamuwa baba, kamuwa baba, kamuwa baba zitumieriti, kamuwa baba, kamuwa baba, kamuwa baba zitumieriti, kamuwa baba, kamuwa baba. Come on, baba, sit to me. Wanna question me? Come on, come on, come on, come on, come on, baba, come on, come on, come on, come on, Jenna, come on, come on, come on, come on, baba, come on, come on, come on. Wanna go on Morogoro? Come on, come on, come on, baba, come on, come on, come on. Wanna go Bagala? Come on, come on, come on, baba, come on, come on, come on. Wanna go Mananyamala? Come on, come on, come on, baba, come on, come on. I shot this. So wanna go make it to Kiram Tundai? Kuna sababu za ko Kiram Tundai? Kuma chuzi wo to Kiram Tundai? Una sababu za ko Kiram Tundai? Kiram Tundai? Wanna go watanga Kiram Tundai? Zungungu to Kiram Tundai? Una sababu za ko Kiram Tundai? Ha! Usijaribu kuwa tatizo kwetu. Utatatuliwa. Nataka mkopo murusha nija kuwa na kuwa washa university. Mkosha. Kwenye mbobo tushikiki. Wasijonge sana tupe vizika kwa kiti. Wakikatika na piga miti ziri ziki sema kweli. Napenda umziki. Osh. Kamuwa baba, kamuwa baba. Kamuwa baba usitumerizi. Kwa mwisho wa kimamu ya kimama. Maunima yute kama chizi. Kamuwa baba, kamuwa baba. Kamuwa baba usitumerizi. Kwa mwisho wa kimamu ya kimama. Maunima yute kama chizi. Unaipita fanya wa ituto. Hey, unaipita. Unaipita fanya wa ituto. I can't ensure. What is on our what's on Ibi chika pinja nani kwa wana mshie ni meni Jachi Atoska ni po-po-po-po-posta Chizi
Momenti MMZ Nitre story Tera tipuwa Kachamani Asifu dance Aliatu Efrimaso Ekiwalani Yakubali sana mwanangu la siboni Amosela Eside alia Lama mesi na kubia Oh Papi story Chichibuai
Download kupitia bizozame supplier.com.